Don't do it again. vino kesho. Mixika chumbani na msosi ajipakulie changanyiko wa viungo. Nampa vino kesho. Mixika chumbani na msosi ajipakulie changanyiko wa viungo.
Mpenzi wangu.